Swale Jeffo, Kitale in the building.
Evidence, evidence. Mina taka nione evidence, evidence, evidence.
My fam music.
Unasema mini wako wapi evidence? No, no love without evidence. I do this like every day. Kama una shida then walk away. Mina letanga pressure. Asante Mungu kila siku nkukesha. Nimetoka Kitale nimekuja kwa Tesa. Cheki ID ndio ina evidence. I got no love for the haters. Hatubongi kasi biashara ya mbesha. Dem bado anadai ring kama wrestler. Still wanajidragu neza dani ni mapeta. Bado na walidu neza dani mini Ezra. Squeezy mini mshab. Na shinda reza. Guilty as charged. Nimekubali before nye kendani. Nataka nione evidence.
Evidence, evidence. Minataka nione evidence. Evidence, evidence. Minataka nione evidence. Evidence, evidence. Minataka nione evidence. Evidence, evidence. Minataka nione evidence.
Tangu nijue kuongea, nowadays I talk business. Kuje na delela bado mwezi jua my weakness. I pray to God anipe roho ya kindness. Na mziki ndo evidence. Usidunde kama ball bila hewa. Nikienda kwa club, nisoda mi upewa. Wakini gauge, hawezi nielewa. Jumiu wanga hai shinda shamba za vela. Gari wezi kajidrive bila dere. Sibaki nyuma, juni na kimbele mbele. Up and up, lakini usisahau life ina ups and down. Up and up, bado tunaenda, tunasonga to the top. Mistari bidhaa, kujeni mu window shop. Juvile na chana, vile na flow. Ndiyo evidence.
Evidence, evidence. Minataka nione evidence. Evidence, evidence. Minataka nione evidence. Evidence, evidence. Minataka nione evidence. Evidence, evidence. Minataka nione evidence.
Kisema una hustle, pesa ndio evidence. Na mwaga jasho, mtana I represent. Usijite king, bila evidence. Niko juu, neza nita your highness. Niko busy juu na mind my own business. Mziki kilipe chabidi kufunga kazi. Marafiki huwa siwabagui na waweka close. Maadui very closer. Meka inasonga tuendelea ku grow older. Kunja mifupa lakini muda unasonga utashtuka wamia. Amebaki na mojo ulikuwa unakula life. So machungu tayaonja. Wasaliti ndio mashavu mneza busu. Unahitaji full support, sio nusu nusu. Hata wabonge bado mimi hainihusu. Siwapatie kura kama haujaona evidence.
Evidence, evidence. Minataka nione evidence. Evidence, evidence. Minataka nione evidence. Evidence, evidence. Minataka nione evidence. Evidence, evidence. Minataka nione evidence.